What surprised you today?
Munde e dabali ban Kim Jong Un ka kula.
Really, he's got a great personality.
Nyala mogoya bala. Anyala bole a joli kadi foka bena wane do fana. Abi akajamana deun fe. Uma balina nga akajamana deun kanube adusukun kono. Ufana na ne hakli na de konyuma bade damne nani. Ambina fiemu bara ulaka kore kenya kan fan jamana la. O bara ubina koroche ikoro. Ani fen chama wara bina bulu da ka paragelea wera munu tora ko ya famia adonendo ki sendo na kore kenyeka koula aiwa greta kanyeso rokuma nyoya tola nafaka bo ma chama do yenwele uye bataki chima ambi ideli ibeseka latigewa ansona ma ma ba chama fana munu fatura kore bala kama ye barka mama.
So you put the human rights issue
ekelen kofe kabuna damadia hakew sabatili kunyada anyekoro aye mundefo.
Very well, I mean we
kosobe bafeka fo awati bela ampmana fembudu la karika nga ampmana fengwara chamanka ina fo maya hakew ani gelea wara ununtura olanati otuye la siribaye akosobe na gafe kono ani udo gafe kono ani ka fen na fama chamanwara do gafe kono nana femin bona ma hakluma ununtun sigilente akaboloda
far beyond what anyone thought was going to happen.
Give me some sort of behind the scenes.
Ibi se ka do fon yin aw ka nyugon yin lawo. Aye baga baga wa. Walma e ya baga baga. Aw ka kuma falen falen kera mudi.
3 months really and we've been dealing.
Ayi dan kante antumbe kalo saba kuma nyugon ya wula. Munun bulu dara aw nga la sigi de un bulu. Munu chela ti de anyema Mike Pompeo. Mi e bara nyugon.
When we met today.
Ola antumbe ataka segu wakati wula. Ani aw ye nyon tumbe bi. Aw ka famya bena kabini tuma nyongwa ya damnela ikoni ya don ko ni ya negenye mugani duruna masunogo o wati bela anyoyo jana nga meseka mkunkorota uye tabulo jutigele ya famya atumeseka labani balawe mina maba yirika ukasara tumeseka irebe kure kenyeka don kosobe seul sigida mogo uye milyon mugani segiye munu chela milyon laban tuwe bwone unyumla nga an labana ni benkane.
All right, what about our troops? Are they staying in South Korea?
Yala ubena to kore wuredugu ya mfan jamana kanwa.
They're going to stay.
Awo ubeto yeno amma kuma uka akorofo fana make amuna kele labeun ana wulika jog dance ba amusaka kabu ibadon ambi yoromna katugu folo mogola nyini do ani fana ba feka waleya hakila unison jara na la nyini fe ba okula nyini do asonye na folo bade antina uke kamasoro kumanyo dana ya kadru kono besena.
What brought him to the table this time?
Jamanatigi Kim, ananani mu hatina uye aukasigi kafoko na nala sancha mangele ya ukofe.
Well, actually, I don't think there's been too much saber madala ni prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude. Silence, they didn't want to talk about it, and you can't do that. And I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it, and as much as some people thought it was doing the wrong thing, I think without that we wouldn't be here. I also think that he really
Fanwarefe atumbe afe ka kuma nyonya oke ka fendo bulumada
ina fomu
katugu abadon ko ambe on sebedela madala notunkera la folo ne akila folo la matunte kele ufanana manyeso nga akonbe akalama ko ambe afe ka kunyanabo ankanga ko usratama anika walia tizana ambe obaraudela ibadon fana ate wati jambo abseka fofana ka ne ado folo la ma kaunt tabulo no ya feu kore kenyaka jamana kola nga anye ambulo no blaga fela bi mi franfasia ana bunyaka bu ni fin mi tu silente atinte ma si haklila ko otu mesega buluda.
What do you think he thought of you after left?
I think he
liked me.
Hakila mkujarae afana kukadie ani mbela wale famya yado mkosima kafoku niye mafarindoi mafarmando walma afarinyara katema nga ambena kusula haklimado abe akajamana deo ani fasofe abe minta fion chama la nini ude kama abe kanike
nga ayaka jamana deo ntoro ka ubla kongola obeko fe ebolo abaka jamana deo fe.
Okay.
alajɛ a bɛ ka min kɛ ani ne y'a mafilɛ a yɛra cogo min na a ka laɲini waleyali la nka tiɲɛna bɛ bi fɛ ani sini fɛ ani mun kɛra dɔgɔkun fila tɛmɛnen la ka tugu o ye a wagati min kɔnɔ a koo bɛɛ daminɛna walasa kɛlɛkumakan tɛ ɲangili bere fana tɛ ɲangili bere tun ye fɛn belebele ye nka u bɛ to sen na fo fiɲɛ mugujugu walima maramafɛnw o lakarali baaraw ka kɔrɔ cɛ
Because this is Voice of America.
Voice of America, obela me kosebe kore ken ka yanfan jamana de unfe uka jamana ka. Ibse ka munde fuye ni watina.
North Korea.
Well, I think you Aiwa, ankila nie maye minka dusukono taka bo uma. Abe afeka nyuma yake uye anika uladu. Anga ko bena, ibe hakila famia. No ben kola, sebe do kosebe. Be ma chamando ni au benente ni fen fen ke atenya na bo. Ninduna kabna damne. Anko jara ɲɔgɔn ye n kumana a kan o fana na n ka miiri la fɛn ɲumanbaw bena kɛ kore kɛɲɛ ka jamana ye
jamanatigi i yeli jara n ye kosɛbɛ ka bɔ fo washington
o ye tiɲɛ ye a waati janyana ni sera yɔrɔ dɔ la n be a ɲinina ka sunɔgɔ i y'a faamuya ka fiɲɛ minɛ dɔɔni
n b'a fɔ ko ka segi ni i ɲuman ye ameriki jamana kan
i ni ce greta